Ziyuko shobora byose kandi ntacya kunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe ushikamishije umutima uzamurinda uzamurinda igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizamukanga amaso y'Uwiteka ahora kubakiranutse abakijijwe turahiriwe dukomeze gusenga umwami azaza nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe Hirwa bafite inzira mu mitima yabo ziganisiyoni Ahirwa ishanga rifite imana ya Yakobo Imana yacu nk'umutabazi Nizabarinda nizaturinda Nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe Jagajaga nimutware intwaro zose urugendo ntirworoshye ndimo ndiruka cyane ndimo ndasiganwa nshaka gusingira icyo umwami yafatiye nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe nzi yuko ushobora byose Yesu kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira wambereye byose Yesu ntakibasha kurogoya mwami imigambi yawe